Hills Mativa Kila aina sneak Wakanyagia na slippers High heels matimba Nike Adidas Kila aina sneaker kanyagia Kariba siya biz na raia keep distance Story weka insta Chabidi wametulia tu wakiniliatu Niko ndani ya booth kambu ndani ya kiatu Na nimepiga look kutu sijachunglia tu Na nimeva matimba juu na kanyagia tu Mastory za upuzi na Kanyagia, watu jifanya wajuzi na wa Kanyagia, kumejazwa na kichuki na ku Kanyagia, kumwagia jina yangu chumi brother Kanyagia,
ati rumors are spreading
Brother maintain, usiamene kila kitu nasomanga kwa mnete Niku genje, punguza kelele Kasi necessary, sunajua story ya mkebe kiwa empty nani Kama story involved biz Punguza kasheshe na wachane na showbiz Showbiz genje niongeze manoti ndani ya pole Wakanyagia na slippers, high heels, matimba, Nike, Adidas Kila aina sneaker kanyagia Kariba siya biz na raia keep distance Story weka insta Wakanyagia na slippers, high heels, matimba, Nike, Adidas Kila aina sneaker kanyagia Kariba siya biz na raia keep distance Story weka insta
Unabonga sana uchoki kuongea Umejulikana ukosi kwa umbea Masikio yako kwa story za jirani tu Macho yako na udaku kama miwani juu Antena imepanda juu Sana nipigie katu nongea mkwanza tu Rada mina shugulikia yangu tu Stevie Wonder kwa vitanda slali yangi juu Soma story za ufala uneza Kanyagia bado shingo za marapa mina Kanyagia lasia niliona manyoka nika Kanyagia dui yako atakusoma buda Kanyagia Cheki rumors are spreading Kasi uda kukwani atwezi tunga sentensi Mdomo zao zinafunguka tuka mfereji Kifika saya insights kupa mchelewi Upelelezi na tuki onge ukweli Mastoria zita uza bila chumvi kwa mneti Sowe kama upendi funga macho si cheki Rasi mambo bana aieleweki Kanyagia